this is Hendrix Sound.
A legendary turn, catch a wind up, a stand on the bamba. Now see, baby, was easy, my sana. And I see, see, wrong, sana. I never had a type in my life, many vibe down the bamba. Now see, baby, watch on your man. And I was cool, I guess, sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao yetu wataweza. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao yetu wataweza.
Mapenzi mini profesa ajue yo. Hakuna na mambo ya juu. Oh my love, najua Mungu atatulinda, naomba. Oh baby, leo silali, kisha baka tunaitagizia kakule. Ilali, hakikisha yo bila sipewe mwingine. Leo silali, kisha baka tunaitagizia kakule. Natamali ubavu chuma upande mwanaume washinde. Watati
finale,
oh, watatu penda
finale,
mefari
finale,
uliza kipenga
finale.
Watati
finale,
oh, watatu penda
finale,
mefari
finale. Mungu unanipendeza, dunia inajua. Mungu mwenye najipongeza, najua kuchagua.
Usiyatamani mapenzi moyo,
niache na pumzika. Kila nikikusikiliza moyo mwishoni unabadilika. Kipi kisichoeleweka moyo, wataka kunidhalilisha. Mbona mimi nimeridhika moyo, maisha yangu ya usingo. Nilipoteza furaha ingali bado ni kijana, wakati macho natoa machozi moyo wewe ulinitizama. Shida yako moyo unadata kwa kutizama, vinavyoelea viliundwa moyo, sitaki kujichanganya. Moyo, 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 punguza kihelehele na mapenzi. Moyo, 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 kwa nini umpende ambaye hakupendi?
Moyo wangu lipenda wengi, wakakutenda wengi kwa maringo. Pamoja na kupitia mengi, bado ukanishauri siwe single. Moyo wangu lipenda mwali, nikatoa mali, tukalana wali. Ndoa ikawa dosari, nikimoja chale tukufika mbali. Mapenzi unanganganiza, mazako hayaoni. Yani unaumizwa, lakini hakomi. Fanya tupumzike sasa, mambo ya kupenda penda utafanya mzike. Mbona una huruma
Marisa, when I miss my friend.
How to make love, tukafundishana ingali bado wana, tukacheka sana mimi yawe. Sa kuna mtu anasema mina msema sana, nachokumbuka turi msema sana. Ingali bado wana, tukacheka sana mimi yawe. Pindi bado tupo marafiki, waloshi bana kunyera na dhiki. Alikuwa bonge la shabiki, nya dunia muna itabiriki. I remember him say last week.
Windows down. Turn this motherfucker up. It's DJ number one from an exclusive. You're now in the mix. DJ Andres Key.
Ikabiri ni kam kam kam. Oh, walivo yona tam. Kajitowa faham. Ataki tena zam zam zam. Ataki tena vya zamu. Ataki tena vya zamu.
Tungekuwa wachumba, alijua tu anapita shida, moyo umemdunda. Utani utamu umegeuka trola. Mimi hatani mshike mashavu. Nilikuwa namwita best friend. Sikizi kimwita rafiki apendi. Nilichompa kimemteka, anatekenyeka, hajatekenywa anacheka. Akipiga simu ananiita binamu, kinyama cha hamu. She say baby come come come. Lololo mbona tam, kajitoa fahamu. Ataki tena zam zam zam. Ataki zam.
Kanibali kutoka halo peleke kando na umombie.
Sikuachi baby, mimi hapa wakana kutiko utongo. Mana baby, wewe hapo ushana siya kwa mbongo. Bole 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 utani uwa mimi. Place for you, I'm a cheesy mimi. Chonde, 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 usini tose mimi, oh.
Anything you want, shall we do for you?
Situeti, I wish in the kung fu. Milo eshi mwili wako tepe tepe. Unonekana shuka kemchu isi ya mua. Mdoko doko mteke teke. And I wish I could be a bed. Uni, lali, chuchu atono. Umenipa nini? Mbona kila nikisinzia, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza. Yakarudi yakamenda, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza. Ila siku ya kalenda, nasinzia nikikuwaza.
Call me to crime and I'll be your defender. Overpower me so that I surrender. Oh, I wish I could be your saliva, so that I could taste your lips whenever.
I envy your lips that vile
imekushika mama. Kwa kweli manzi umebarikiwa, ndio maana tunaimba haleluya. I wish I could be your shoe, I would have such a beautiful view. And if I was a slit on your dress,
but only like I'm getting me for the highest.
You told me it'd be a bad emotion,
I would pop in a divine emotion.
Kamata, eh, na najua uko single, sa kwa nini unanikata? Kuko siti neno, wala sijali skendo. Yaliyo moyo, njo nikupe upendo. Ona tunavofanana, kama njiwa situtafatana. Familia tuzae na wana, tuje kuwa baba na mama.
Oh baby I need you, oh baby I need you.
You got me end of the mission. They say stop play when say you go with say. Not play when any man's good, you don't listen.
Soundspot.
Yeah, man, ili kuwa tipsy. Kulimwa kikapisi. Maradhi peke ndo yangefichwa. Uzuri wako mirija kwa kichwa. Ikazi kumbuka tipsy. Unavonga tangata lipsy. I know that you miss me. Why don't you come and kiss me my baby?
Umetawala nchikavu, umetanda angani. Nanipa mitihani, natokia njia gani. Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani, uko fenjani, uko moyoni, umejaja ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Pozi zako da, ile sura ya furaha. You are my friend, you are my lover, you are my superstar. Mashindo kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima, nalia ujue vitu ziko time.
Ata hiwe mapenzi amekwisha, kumbuka kura.
Mazoea,
baby,
mazoea.
Ata kama mapenzi anakwisha, yanabaki.
Mazoea,
baby.
No mana kamua kunipa wewe, ona tulipa metisha. Mungu, fundi, dongo kalifinyanga. Mzuri, hauna mabepe, pepe, na mima wenge sinanga. Moja, mbili, na tatu, namba zote za kwako. Mikama maji mtungini, sinama kando kando. Baby, mimi na wewe, ni mtu na mtu wake. Tifuruko tiziruki, nege na mti wake. Mimi na wewe, mtu na tamu yake. Nishajipata, sijapatikana. Na kama na nyesha, nyesha. Oh, mvua, mvua nyesha mvua. Ukunataka nikumbatiwe mimi. Mvua nyesha mvua. Oh, mvua, mvua nyesha mvua, yeah. Unataka nipatiwe mimi kuonyesha mvua.
Mvua.
Oh, oh no.
I wish ningekuwa na uwezo nimjenge mama ke nyumba kali Mombasa. Mama mzazi mama kaweza kaweza tena. Ningekuwa na uwezo ngemletea babake hata kaverusa. Baba mzaje ma kaweza mane ngekuwa mapenzi safari safari. Muda uniko Kigoma mshoreni. Oh baby mimi na wewe ni mtu na mtu wake. Tifuruku tifuruki tena mti wake. Mimi na wewe tuna damu yake. Nishajipata sijapatikana. Na kama inanyesha inyeshe. Oh
moyo unadanganya kama ndo unaniambia ukweli. Unasema wewe usinivumilia na mikuka nyumba inaishi kama ndo na feli. Acha nitafute cha kufanya mana mtani nimezichoka kejeli. Mwenye hidi utanisubiria niombego mana nyanepushe na matapeli. Mapenzi kweli nayo masikini na dola nipenda na unaniamini. Nirusu nikatafute mjini chakula we na mimi. Sweet baby tuwe makini, wasio tupenda wasi tufitini. Itakazi change vimia vya msini, sito sao kukuta mini. Hey, misi feli ila imenibiti. Hakuna mafanikio bila biti. Huku familia na nangalia wengi na matangulia. Wamitachi ya majonsi kwa nasubira. Pia jitahidi, kishinda ovya mawana kijiti. Aibu na ngo moja ya kushindia futa choza chakulia. Yuko baba mpomoze, ipo siku. Ipo ya kwetu, ipo siku, maybe utadeka na siku utacheka pia. Ipo siku, ipo ya kwetu, ipo siku, maybe utadeka na siku utacheka pia.
Nuna fly over mengi matras tuini shuke. Indo Dar es Salama ama nisubiri maelezo nisikulu puke. Isijika walawama mgeni wa jiji jogo la shamba ni wike. Neze nkapata nema kama tumeanda nadhi kikubwa kuhema. Nasi unanijua vizuri uzembe uzembe nyesina. Nimepata toto zuri umetulia na unashima. Usiwaze kupanda bicycle kwa siku cha drive uhama. Tulitulia kutuli upane wangu sije uhama. Kwa siku danganye wa shamba kisa niko kari unipata mwanya.
Kamu sinamaliza kurasa kukusifia. Matusi naiona basata wakinifungia. Theruthi zirana zopata mia filmia. Mjusi ukuta wa parasta na uparamia.
Na kama penzi ni chupa la bia ni pesa na kemlevi. Ni umbe yumbe njia wa mana we mlezi. Na unanijulia hawana wawezi kakuku ipiadia.
Pawa pawa naishi wapawa. Penzi la komizani zito naishi wapawa.
Pawa pawa naishi wapawa. Penzi la komizani zito naishi wapawa.
Pawa 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 naishi wapawa. Penzi la komizani zito naishi wapawa.
Pawa pawa naishi wapawa.
DJ Andreski.
Lili feli sekondari kwenda gachuo. Ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue ufunuo. Oh, nikupande kwa matai mwili niwe nguo.
Na kama penzi ni
Bata zote vacation misosi minyama mipombe Itaji chango pateka gari kutembea mama kinyonge Napendeza nyakati zote okekonda toki wakibonge Baby Mwenzenu nimeonja jota mukidogo nimenokewa Na kutoka siwe zizigo la huba nimelemewa Wanosema ni mwachela wana wajui ninachopewa Kama ugonjwa mapenzi mimi tambani ninapepewa Kwa shini kamera pigeni picha toto ilu Lilivyo ubika wana kasirika toto ilu Limebarikiwa na rangi ya hela toto ilu Hapo nikifuma mtu mita kwenda jela toto ilu Na mimi napepewa Nimesha pata mchumba Nimesha pata mtucho Hivi kwenye mitanga Mana siyo kwa mabaya Uninende kwa mganga Wewe Hino shepu kwa kanga Umeumbika mwaya kiononi unashanga
Jina ya
Genie X66
Another one Come make me younger If you mean ya You fit in my body so You're the highness Come cool my tempo A nice fella This girl I never feel before It's my first time She makes my heart disturb, push my blood Sometimes I feel in love, it's a set up She makes me feel I'm fried, with a yetta But man I put my hands up, I'm done Memola shemu wenu yo wapa Alivyo bomba mbona mta mtaka Kabarikiwa sifa na Suna mifupa Palenki mona Nakuwa bubu Akitabasamu Napakitu IG for life, muscle. Till we die, like a paper and Zaza. Me and you together, Dali, you sweet like Fanta. You quench my thirst, okay. She makes my heart disturb, push my blood. Sometimes I feel in love, it's a set up. She makes me feel a fry.
Kipele kimegeuka kidonda Usitanganye na ndele mweza konitakonda Mina pendo na rosisi simka Nikipitisha ulimi adi kwenye ziwa Bibi pinuka Migu kichwa chini na changa nyikiwa Tena usiku siya tulali Na mpa mambo kadim adim dim Sio kimoko chali Mikono ipo sim 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 Ongeza feni mama na sweat Tuti wane kama kare Ngorolo malewa shaku shaku Siku rikodi mini jeshi somu ijaku
You want to pass ya pipi utamu wa kisiginoni. Nchikicha nchikichi na shovu nja kitile unakesha kilindoni. Nitwange, nipepete, nisage, nichikichi, nikande, niumuke, kilima, mpanisha. Kibi na kui kui,
nitaga mwenangu. Mchana na, nitaga baby, baby. Usiku na, nitaga wangu. Alafu mwenye mi, yendo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda, hawezi kuniacha. Hata apewe nini, hawezi kuniacha. Amesema mi wa mwisho kunipenda, hawezi kuniacha. Hata apewe nini, hataki kuniacha.
From the head to the toe, we baloni top notch. Baby girl, kiwa koko najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come, come. Head to the town, we're bad on the top notch. Baby girl, keep up my corner, you pack up. City boy, he now any master. People suck in it, I got it, come.
She come on, she can roll. You my pill, I'll be gay. What you want in a kugana, na kupenda, come on, holiday. What's on, na gonna be here. Mas with him, I'm boy, yeah. Kuna leva, wanna show you. Loving you, I swear, and I dare. Yeah, una waringia, haringia. Kiona wana lia, wanomia. Sipa gawe na matusha ya. Kwani mindo baba ya. Okay, baby. Bringa ni vipe, kusha kwa tishe. You my study, me want nobody. You my body, you my fantasy. You my everything.
Bitch, come up.
Hivi jioni, baby. Ulivyo mbika na unavyo hito jioni, baby. Yani hata bila filter, unavyomulika. Jioni baby. Au ndo upeni sifa za kujifimbisha ujioni baby. Vile umekamilika.
Mama umenipa sukari, nimekubali. Utamu kama sai. Mama umenipa sukari, nimekubali. Utamu ni watari.
Jamani huyo ndo baby.
Namonaje
shemeji yenu.
Namonaje
wenzenu ndo nimefika.
Namonaje
shemeji yenu.
Namonaje
si nimejua kuwa.
Namonaje
semeni kweli.
Namonaje
jamani huyo ndo wangu.
Namonaje
baby.
Namonaje
slow 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 mind is slow slow. Slow, 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 slow.
DJ Andres Key.
Yeah.
Upendo wako naona unipa wivu mpaka naogopa. Hivyo basi sitaki maumivu.
Tazama majumba magari, sina hata boda boda. Anaitwa Mungu yangu na ngoja. Na najitetea kwa hoja na pambana. Mana leo bora jana fadhali, dunia imejaa vioja. Hey, kama si wewe Mungu ni mshukuru nani? Mana wapa natamani nisingeona leo, na shukuru nipo. Mungu Baba tupo duniani, wengine tunaishi nao, wafuasi wa shetani. Wanatamani atonge pata chako cheo, watupeleke sipo. Hey, sishinda nina nipiga majungu. Nwe na mani ya usina furana, chwa ni wewe Mungu. Sina tamana na chojua sio langu fuu. Ninachoja ya manifura na misio taka cha uu.
Asante
kwa kunipata pumzi tu.
Asante, asante Mungu.
Jepa maisha yangu swali ya juu.
Asante, asante Baba.
Nisina budi kukushukuru.
Asante, asante Mungu.
Kwa maisha yangu swali ya juu.
Asante,
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 asante Baba, Baba. Nakata sabo kwa kukata tamaa. Najikokota nanguka tena najiokota. Pia nakata sabo na kujirahisi tamaa. Tamani ambavyo sikuwa lipambani ya mangapi vilikotoka.
Napiga goti kwa mguu wangu.
Ombi nisijaga dunia bila kupata nilichokusudia. Umbi unakwenda na familia inanyangalia. Imani maombi yatatimia. Mana penye ni hapa na njia. Na wendo kunitimizia Mungu Baba wendo msaada. Sishinda ni nono ni miga majungu. Nena mani usika.
Double six. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Kuja kazi. Aha. Najua unahitaji kidogo nafasi. Eh. Na mie ndiyo hivyo nishakulea nazi. Aha. Wanaota unaniita. Sauti yako inavuma toka mbali. Mizigo yako nitajitwika. Niko tayari mie kuanza safari. Kuna wakati ni usiku saa tisa. Unaongea na mimi haulali. Hivyo vitu vya nimaliza. Na kukuwacha kwa kweli sitakubali. Yani sitosheki. Mimi unazidi kunichanganya. Au nilambe na ulimi. Nipike uko chini kwa chini. Naibuke nikizama kama samaki barini. Oh, mapenzi yako mvua
nishaloa.
Mapenzi yako jua
lanichoma.
Mapenzi yako mvua
nishaloa.
Mapenzi yako jua
lanichoma.
Hey.
Mwangu moyo, shalenga. Kendani tamu, shalemba. Oh dear, oh mama. Nini toki kia ma.
Jimmy, it's double six.
Naisi mwangwa kukupenda. Nikupende, kunyeshe mapenzi. Maneno ya wanakwenda. Kasi kupoteze. Kanyacha kipenzi.
Baby, do you feel like I do? Wendo joto langu kwenye baridi. Inde kinjone chua mitu. Kwa uwezo wangu mina kuahidi. Asema nakupa mo, nakupa figo. Nakupa vyote vyote kwa mpiko. Mikuachana na mikuwa single siwezi. Na ukicheka, usiache, 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 usiache.
Yeah, my love, I feel it like I'm flying through the sky now. Yes, I'm flying through the sky now. Oh love, for this love, amazing. Nakuwa nawe mpaka final. Niko nawe mpaka final. You, me,
DJ Andres Key.
Forever. You, me.
nakupa moyo, nakupa figo, nakupa vyote vyote kwa mpigo. Bikuachana na wezi jingo usiwezi.
Na ukicheka usiache, usiache, usiache.